Studio 4.5.
Unanipaga wisha, unanipaga pressure mama. Washa tukosanisha, mgu wakatupatanisha nana. Tugizi jusanisha, unahakikisha mama. Muda wote unanipa, napata raya maisha. Ninapenda unavyoiweza, unavyoishika na unavyoinama. Unanipaga wisha, fundi wa kimataifa, na kupa sifa navyo ineza. Nanipaga wisha,
nanipaga wisha, ananipara wala.
Nanipaga wisha,
kwa visa nitakuwa chizi 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 chizi. Unanidatisha, ona na freezy 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 freezy. Unanigandisha, napiga chini lizi wini wini Monica na Lisa. Ninapenda unavyoiweza, unavyoishika na unavyoilamba. Nanipaga wisha, fundi wa kimataifa, nakupa sifa navyo imeza.
Nanipaga wisha, tan 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 tarara.
Nanipaga wisha,
tan tarara.
Ananipara
tan tan tarara.
Wala.
Nanipaga wisha, tan 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 tarara. Tan 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 tarara. Tan tan tarara. Tan tarara. Nanipaga wisha.
Kalumbay, kumbay, kalumbay, kumbay, kalumbay.
Nanavyo ina. Paga wishwa.